HR Pop Track Band. Natambulika uptown and downtown. Stepping razor ask around. Jumi ndo wakusema inta. Wakusema inta. Wakusema inta. Natambulika uptown and downtown. Stepping razor ask around. Jumi ndo wakusema inta. Wakusema inta. See the youths all around want to be like me. Maybe know what the future. So team don't talk like a Nina. Sikika toka Salema di Juja. What me know how me feel. Take a walk in my shoes. With a boss take a walk in my chuja. Street credibility killer side. When they come to the bars do na gunja me fupa. See we never give up life. Full time full of vibes. Do na seem ziki pandas in a shuka. Combination a guan for the dancehall. Drill it a bit in me funga baduka. New generation dem a realize. We be the real don dada wanna stuka. Real lion in a concrete jungle. We na play around. Easy bonus hooked in a future.
Yuchiko try nataka my lines. Street kwa mine na badona shine. My snitch fly kwa sita to die. My sling na die kwa pori na spliff. Slip na check a la white na snip. Makondo kwa ship na beba na dip. Makotondo trick kwa sita to slip. Na pigia di slim na tokia to trip. Ati media zidai manguai kwa clip. Misiko shai ka ulipisi drip. Na mi wasikai ka muindi na ship. Meto sini try na kuangana whoop whoop whoop.
Natambulika uptown and downtown. Stepping razor ask around. Jumi ndo wakusema inta.
Wakusema inta.
Wakusema inta.
Wakusema inta.
Natambulika uptown and downtown. Stepping razor ask around. Jumi ndo wakusema inta.
Wakusema inta.
Wakusema inta.
Wakusema inta.
Babu Hakim walisema siwezi kuwa kusema nikata nap table za mkuli nikipika. Hizi vitu minafanya si mchezo waulize ni mbona napenda chakula na pika. Kuna siku start up table wakipea na mwamesho swarapo natabulika. Kibira tasema da old dab table nikikoka sebo marapa natawanyika.
I woke up with this kind of feeling hakuna siku tutakuwa the same. Rapa kuwa wezi ni bato juwa na kumbuka nkipatia shame. Najuwa nangana mamako neshimu vila na kwa gamen yeshimu. So story zako za mkopu avoiding kunipigia simu.
Hausema wanazoza tunasikia tunatujua. Imagina. Papa Hakim, wanajua nini ufanyika kitajeo China. I got a team, na kila mtu kwa jeshangu kuwaga bingwa. Choko za streets, geoka chakula vijana megeoka masimba.
Ama menace nile natawala streets out. They are genes jina yangu wiki stick wow. They are finished jusa hizi ndo na hit ground. Ama bride wenyu wote wapewe magown. Lena lisema tanikata shingo alipatika na bila kichwa. Heta ni heta na sikuizu kinitusi na kupatia feature.
Ilikuwa sijui tulipe ushuru tujitegeme, tukaidu. Saike ya reni kufinya next kila budget na tukaudu. Revenge ya watu kwa jango, wapige na whips kwa mgongo. Nasikia alitolewa mabengo na ule pipi walinyimo ile hongo. Panga bado na ishape na system umeza watu wake. Ala bado tuko starving, hanga inafanya tubebe mahandset. Tuko upset, checki mindset, ukibonga tunakwacha hanging. Wa maganja na die to surface, hakuna siku moja mtanipata lacking. Situli kwa rhyme gym, nyimli kwa wapi? Wapi, wapi, wapi. Kasi wa koloni kukuja na mapping, saitunge kwa na wealth adimali. Vest na trouser kaki, ya mkumbuki tukiwa perform ya gakani. Nai, first tuliambiwa tumekam na bandits. Kwani?
Natambulika uptown and downtown. Stepping razor ask around. Jumi ndo wakusema inta.
Wakusema inta.
Wakusema inta.
Wakusema inta.
Natambulika uptown and downtown. Stepping razor ask around. Jumi